natal juroom ben bu mu weso adama ak awa xale yu bari juddu nañ ay millions nit ñu ngi dundu tay ci kaw suuf nit ñoo ñep ñu ngi gëna soxor to di def lu bon fep yalla gis na lolu yep to am mer lol ci nit ñi ci lolu yalla ne dina mbugal nit ñep ak mbindeef yep yu mu sakkon ben nit bu tudon noyin mo bëggoon yalla to daawul def lu bon yalla ne noyin tabaxal gal gu mag to man dina yone taw bu mag muy doon mbënd muy rey ñep luy dun noyin deggal yalla ñetti doomam yi dimbalé ko ci tabax gal gogu waye nit ñep di waye noyé bañ leena deglu daawul noppé wax nit ñi ñu tuup seeni bakkar to top yalla ben bëss yalla ne noyin duggal ci bir gal gi yow ak sa njabot bëpp noyin jël ak mom ay rap ak picc yu bokut nuko ko yalla waxé won yalla ci bopam tej buntu gal gi bobu naaj bangi ray ray ci kaw asaman to tawagul won.